abachula no mutima mubatalike maria bonse abalila lyonse lyonse mubatalike maria bonse nabana banshiwa mubatalike maria bonse abashenda balilemana mubatalike maria bonse abalila lyonse lyonse ukutila beshibe nimwe batalika wa mabimbi ukutila beshibe nimwe batalika wa mabimbi yawe lesa wandi ni wevo
we utalika mabimbi we utalika mwewo wandi we utalika mwewo shawo
kafwa wandi ni wevo
we utalika mabimbi we utalika mwewo wandi we utalika mwewo shawo
Mulimfumo yawe
Walivela